mori wa Yesu. Oh yeah, one, two, for the gospel lego. Sadako na kulo na simani fair. Kondata kosa kazi woi jena. For me kijipango na jona tesa bila pressure nilipandishwa mbateo. Yeni guiji, yeni king anafanya na live easy. Before ni genye lazuma ni spread injili. Kila kona bari fikia dimjini. Lego. Tuko 22, ni new year so mina day kuwa huru. Walai last year linifanya niwe bubu na pray daily abili utapanda juu. Yeah, nisha yon a bright future. Yenye God ame plan. Everything gonna be okay, I'm grateful. I will never regret it. Yeah, he knew me since I was born. Gave me a call, I could never deny the call. Big deal, God and a form. A simple request, malina ataka kunda ni home. Home is the best, nikifika uko interest. Kwa kotu tusha shinda kesi, kwa exam tulipita test. Ni miracle worker, prince of peace, king of kings. Kwa makinye ni guiji, akifanya na fanya tena na tena. Amen. Miracle worker, miracle worker, miracle worker.